12 kuMay ilanga lapho sibonga sibungaza sibe sijabulela amanesi wethu umhlaba wonke ngelanga lawo nami la KwaZulu Natal ngithi ngiwabonga amanesi ngegalelo analo emsebenzini wabo onesi ibona abantu abahlala nesiguli isikhathi esiningi eside udokotela nje uyafika imizuzu yamashumi amabili pharmacist usokhemisa afika imizuzu eyishumi kodwa unesi uyena muntu onesikhathi eside nesiguli abuye aqhubeke futhi ahandover kwemunye unesi ngakho-ke bawumgogodla ngempela wesimo sezentuthuko ezempilo kubantu bakithi sithe unesi bethu happiness day ngiyajabula ukuthi kwenzeke lolu suku labo futhi la kulo nyaka emva kuba kade sinabanye onesi sebathatha umhlalaphansi bezosicobelela ngolwazi lwabo esithi azibuyele emasisweni back to basics abasisize labo onesi sebathatha umhlalaphansi basisize basilekelele sifunde sikhule ekwenzeni kahle nakangcono happiness day kubo bonke abasebenzi bethu.